kuna pitan sababu nami wanilivunja roho. It is okay, na usilie machoma. Everything's gonna be alright. Come close to me, man, I know the same. Oh baby, you got to believe me. Yo itamu mbimanyi kuba nange na menye wako mtima. Bansula mwenye jangepewe fuwa mayengo. Sema mpaliato, I wish I was the man in your dream. I wish I was the man of your dream. Singa, nali umtuwe yogwe walotanga. Singa, nali umtuwe yogwe wengomanga. Pray no more, I need to make you feel better, not to hurt you. Ningekupenda zaidi, lakini mtima wako umeumiwa sana. Asilia machoma, mista kumiza tena. Sababu niwe napenda, jumana na kuzimia sana. Asilia machoma, mista kumiza tena. Sababu niwe napenda, jumana na kuzimia sana. I wish I was the man. Pamoja daima. Nasikia maumivu na pitamu, sababu nami wanilivunja roho. It is okay, na usilie machoma. Everything is gonna be alright. Come close to me, close to me. Roho ni mwangu umetulia, na nitajaribu kukuna chotaka. Mista kumiza tena. I wish I was the man in your dream. I wish I was the man of your dreams.
I have loved you every day.
Singa, na liyo mtuwe yogwe walotanga. Singa, na liyo mtuwe yogwe wengomanga. I'm your remedy, the girl we meant to be. Me and you forever, you and I, to worship pamoja daima.
Yo, the universe.